Kama weki tanda minda kuichi kuichi Atam alua jigi jigi Sitting bani malo niku gidi gidi hey, Kama weki tanda minda kuichi kuichi Tam alua jigi jigi Sitting bani malo niku gidi gidi Wanasema kibaya chajitembeza Wanasema kizuri chajiuza Mdomo waze na mwaga mate Na ukamtoa nyoka pangoni hey, Usije nizingua
kwenye ukada mini takubeba na wenye roho mbaya wataona mbaya wataona fire jameni mapenzi kivuruge kinavuruga kimenikata maini mwenzenu utasiamini mapenzi na changanya mpaka matonya na imba violeti inachanganya Mpaka mwezenu naimba chokoleti changanya Mpaka na chibwa naimba jejeje Na kipa aje Nifanye aje
Chocolate.
Wewe ni
chocolate.
Mm.
Oh, mami chocolate.